ngiphathwa zindloni ndaphathwa ikwababa ayi ndinzethela uhlobo ungaka kwazi nokuzibamba ayi kwazi nokuncama ngcono ndihlale ndizama ndifunda ube ngowaba Dimbuzi impilo, dimbuzi kubuchani.